ezahlisa ngebhotile namhlanje inkosikasi yam senikodwa kill eish cela ubuya mangwane side sixabane kangaka kanti kaphe bangwane eh ndikhumbuzo Evelyn bona nje mam Evelyn bona se jonga bona bamane abanyoka besedlabekhatadedam da bebedebenengam nawe thandityandedala blind sozendifutyisa intshabanti ehlala jade ngakolanga jonga jonga ndicela ungandinqandi kuba ndingahlala ndingahlala ndizabe ndingakuthandi thandityalendala blind sozendibukela amanzi angende endlini ndingabanqandi
Spine, spine, spine.